femmes du Mali.
O batu fabike andinde golleji gadaadi fewde e habugol e torraji pewtinteedi rewbe fawarde sikoabe e wi on je wildaf mali non ima daraji famingo ngadama le lumoji misidaaje fawarde eglise le ko cuku cuku nanga nanni hen juude mum dun do wonde non hewrebe wildaf mali be kolliti min soemu en ko wulitibe hore heedi saria chakiti so jaltiti e majjun madame keita aminata konate kejado wildaf kulkoroto wonko sefedi e kejado studio tamani zumana naite kedadam mo
kedado fedde wildaf memi hala rewbe jido e toraji ngada fewde mu en ka wattu mo njotti suudu police ton woni ko mi takki debbo arando o kay batte jamarande yeli yukude kabar mudu yalla patti guriko udde sona dum kay jukkoje na han non huncene da hore batte ko guriko fimako mande barmande kewde na yee jati do hore mako dum waddi so wari ga gundirde rewbe lundirde promotion de femme den woni ko mi nabbi mo to gullirde wildaf min kay wadi dan fuf yalla dum do na timinire bangal kaldan ka usini sono na akbar mudun lam denno ko mi njuti tun ko won ko kabiti do gonno do tun o ndari fa udaguri ko onni don o suri on sawra pat fe udaguri ko denno yey tiwtude de reji guddi bangal yukude kabar mudun
toutes les femmes du Mali
Kuchaladu, rewbe watnaabe meri beedimi hitan 2016 de ebe fa e temdere chapan taton debbo ko walda e noge en jeegom hitan 2009 de i adaduji andinama nyande alkamisarnde le ko horebe gollere bamtare debbo hediton andiniko du wadi le batu comité daranido selgol e golleji chopdi e wi horebe de do gollerde beedagol beedo nan yo batte tabagol hon saria 056 ngotaka hitan 2015 de koradu le region moti rewbe sukabe kawri e batu totondiral hakkilaji do deejere fawarde e kawral kala imaado mon yo andinde hawrbe henbe korsa gondal jam e ballondiral yimbe lamibe kominaaji horebe diina fawarde e amireen fu kawri e batu o gaawdu anaburi rewbe chapantaton yurbe menaka kanyo gaawo hawrbe chakite yontere jabbinde e batu do kawral deeje e kaldal kala daranibe kolliti imaado mudun yo andinde hawrbe henbe ko woni le tongande kawrangal warde e korsa kaldal yimbe yo dum hakkilanta ko ONG Grefa le golidinde e ONU femme yo do kadude e de yewtere rewbe mele mangal mudum fu yentawde yontere warore